tena baru baru na wewe. Ya dada
DJ Push Me.
I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Safari lom- Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba. Leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwate kubonda. Tangu chuku zenu zende missing. Miliate kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Na gopa sano kuliwe na fisi. I'm on a romantico. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Safwa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke.
Some balls nipigane juu yako. Nibonge na God nimwitishe bei yako. Nilale chini unikalie kichapo. Nibonge na gang do tufike rora show. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa club. Shukuru ex wako I'm glad ali kudump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute, we can do this all night. Ukigolo akuna low sezi break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Lazima nikuweke, kieleweke, kieleweke. Natafuta maka, nishapata jiko. Kama cheating ni drugs, niko detox. Mfuna nipa uhai, kuna symptoms. Safisha signal.
Neza grow some balls, nipigane juu yako. Nibonge na God, nimwitishe bei yako. Nilale njaa, unikalie kichapo. Nibonge na gang, do tufike rora show.
Coming through, mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio mwenpata, sina matata. Jisifi waka, pendeza takata. Kwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupe nafasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. But nobody, nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody, nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do.
Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, mauninja kufu. Anaruka na inuka nangu kapu. Nanepa winja winja wade tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shape. Bala, bala, kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Dala, akikusogelea, woo, bala, bala. Sasa akikuchekea, du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Sema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody, nobody can love me. Nobody can love me.
President. Na unasikiliza mix za DJ Mkali, DJ Bushmeat, out of the Makufu Entertainment.
Chemi chemi za uongo, story za jaba ndo tingize mpongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo, bari bari bara bara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Jiji nkakutana na budako, kaniambia kanivako, wapendagi za mamako. How? Kisiri siri, tukakutana kwako, ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unali, pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance, na nikapita nako, uliponipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako, alinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huru. One shot, na kwani upendi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. We rudi ukakunewa baba duruma.
Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya uko kweni, kasike vibaya.
vibaya.
Nenda zako.
Sinaenda kwenyu.
Kwetu wapi?
Kwa babako.
Mi sikutusi lakini kudada deki.
Sikudharau lakini wadunga ndula feki.
Uso marangi ukoshua hauni se.
Zin koma vitu nani rea. Pass wash it like bigger shots night. If it comes siku sutani pair. Setting back up kwa kona
bona
niko shua hiu jayona
bona
bona sinulize mbona shinga I finna place this thing on ya
bona
I finna hit it till I reach the corner
bona
bona what you mean bona
bona
bona oh you mean bona you rocking with the best kijana ni performer and you ain't seen nothing this just a warm up kandanda na safisha ni to Maradona she juggling the balls like Barcelona sling wrist big guys make a nigga go nuts you been overworking man you need a bonus. You deserve a damn yo, you all grown up. I'd buy you a Benz to la kini bona. Mini jizi inje ama dare. Engineer giz giz alingware. On point kama suti za burale. Highlight shinda zing watandale. Atwe de geto ukombogi na weza tupona. Nkona pato la ngata kando ya bombas. Ngong road haina life uko tainyona. Maniko huku sayi usulize mbona. Sin koma vitu nani rea.
Nani rea.
Puff pass washa like bigger shots night. If it goes sick. An owner, so take a lesser majuhudi charibu kuchoma. Nko particular na Tesla dani shani soma. Sugar mami afanane na Madonna. Bora neza meza njuanga kele welia jona. Puss puss ila cat, I don't mean Thomas. I'ma give up a kind of tuba manze ya magona. Your fault I told you not you mess with the goons. And now you want to come and rest in the room. Every day you keep on texting me news. Saying you want to have sex in the moon.
Omolo to a heady beni nyalo nyoma.
That depends on your head game inyalo mwonya.
Omera bet bana mwo.
Jodo luo bendo hinga inyalo konya. Jaber mwona, misi informa. But after all ono makope pake rexona. Snanga shida na kinyeji boda neza nyonya. But at least pack a makeup na ka face toner. And need a business sense is pretty vicious blown up. Confidence ma dem wangeto man has really gone up. Na wanija mitambili mini toy. Ikifikia apo I'd rather remain alone. Se kushinda buda noma prepare for trauma. Kani wanyeri red flag coma. Ni ma savage kasara kona. One mistake kana kukata transformer. Sin koma vitu nani rea. Puff puff washa like bigger shots night. If it goes siku sutani pair. Jap jap back it up make it drop. So villain da kupel sinulize mbona.
Mbona
nice setting back up kwa kona.
Mbona
niko shua hiu jayona.
Mbona
mbona sinulize mbona. And girl I finna place this team on ya.
Mbona
I finna hit it till I reach the corner.
Mbona
mbona what you mean mbona.
Mbona
mbona
DJ Pins.
Can't seem to take my eyes off of you. Especially a bite and move. The way you hold that thing, you wanna hold that thing. Baby, let me take a look. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I do?
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kinyashwa nipa furaha. Itabidi tumechanga kiyo sadaka. Akiwalai nimekupata.
Stop it! Stop it! Calm down!
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Bushmeats.
You are in the mix with DJ Pins, the famous boy.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, kio sadaka. Akiwalai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big
size jiki baby uko sawa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy, shake your butt. Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy, shake your butt. Angie, know you want me, try me,
yeah,
try
yeah.
me.
Hey, Angie, why you so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how did you private? They gonna be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, buddy, shake your butt.
Then
Maria can do this, no, no. Tinga kambe vonse, tinga chite vonse. Koma mutima, umafuna we ufuna. I didn't lie when I accepted to give it a try. I really meant it and I thought it was time for me to love again. I was deep in the bag, I'm with you. You're so perfect in every way. And you deserve better. Mamuna wamene yaza kukona. Matine awe na kangiwa kukukonda. Mutima wakana kuseguka. Ndawa wa yesa kunilangiza chikundi. And now I feel so guilty. But I'm sorry I can do this. No, no.
I'm sorry.
There's nothing of you I can ask that you can't give me. You show me love and you always give me attention. All your affection, stuff I can't mention. Plus you've been patient, yeah, you're so amazing. I'm not saying I hate you, I'm not saying I love you. Maybe it's a fusion of the two and I'm just stuck in the middle. I can't keep lying to you, you don't deserve it. You've been too good to me, I don't deserve you. You've tried so hard and I appreciate you. But if I can't love back then I need to release you. Need to protect you from a major heartbreaker. Cause deep down I know this one worth the one I like to you. You're not a gold digger, you're a go-getter. So you deserve better, I know the time was up. And that's exactly what I'll be if you keep holding on. So it's better you just let go and move on.
Nipate moyo nifariji. Na juti na
utaziongezea, usichoke nyombea, Mola kubariki zaidi.
Mungu kakupa sura, kakupa shepu, nyuma chura, mambo yetu mwana sanura.
Mwenzako mimi, I love you.
Meniteka medula, livo vietu, akili ainandala ikobeku, umenifurula.
Mwenzako mimi, I love you.
Onivumikie.
Kila mara ananifanya silali, namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu. Na penzi letu ni kama suna, naulize kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, msinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwameni na mfena, sawa, 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 oh, mwameni na mfena. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visa porogwino mtaumia na
kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua.
Na penzi letu ni kama suna, naulize kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, msinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwameni na mfena, sawa, sawa,
to you,
you belong to me,
I give you my heart.
Ooh.
mama.
Mapenzi yetu yatakuwa milele. Milele. Wewe utaona, utaona, wewe utaona. Isana hawe ni mama.
I love you like Christ like church. Nobody could take your place. Yeah.
You are my number one.
And I'm gonna be faithful. Make your day so wonderful. Honey, can I take your pain away? Far away. Mm-hmm. You love me better. Better than I love myself. I just want you to know. You trust me better. Better than I trust myself. I just wanna give you love. Cause when I close my eyes, I know you are right here with me by my side forever.
Do you know how much I pray for you? Oh, I pray for so long for you, darling. Be my forever, I promise to never.
Sit down for it and drive. Sit down for it and drive. You're the driver. Sit down for it and drive. Sit down for it and drive. You're the driver.
Baby, any how you want it. Any how you want to be like it. Baby, any how you want it. Any how you want to be like it. Me. Put your body on me. Put me till I get me. Baby, go out. Baby, go out.
Vibration, sweet sensation, kiss with emotion, fast slow motion, your satisfaction, my ambition, fuck with no caution, what's your best position?
We can.
Sit down on it, bounce on it. Sit down on it, wine on it. Sit down on it, bounce on it. Sit down on it and drive. Sit down on it and drive. You're the driver. Sit down on it and drive. Sit down on it and drive. You're the driver.
Baby, any how you want it. Any how you want to be like it. Baby, any how you want it.
DJ Bushmate.
I'm not afraid to die.
shackles and chain in a brain, them trap people. So free up black people, free up black people. In a jail or some more free black people. Mental shackles and chain in a brain, them trap people. Yeah, my point is, the meek shall in every earth, I mean no matter what the fight is. And it was written long before the 80s or the 90s, before the colonel find the herbs and spices. Black people don't get caught in them system. Just overcome and don't become a victim. Cause them system set, for them get the future, only the history will get so. So free up black people, live up black people. I ain't not jail or some off in black people. Mental shackles and chain in the brain, them trap people. So free up.
Ayo, 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 it's Desi Red over here, and I'm chilling with DJ Bushmeat.
Agani man,
Abba! Kwetu si tunashere, mapenzi, suma kasiko. Kwetu ni furaha tele. Mano mapenzi, sio makasiko. Hata kama tukishindia tembele, oh my love. Baba mwenye nyumba godi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dadani, ninawe my love. Eti chetu chumba kina mavyombo tele, inahusu. Wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokwepo nitaishije. Mweza kunajua kama unanipenda umeniweka moyoni, ila nawaza usipokwepo nitaishije. Tunaogopa naogopa
telling me to all over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to all over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be. Yes, I want to do right, and I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter. I just like to say thank you, and all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength. Because they tell me to go Pato. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Come. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that planted by the rivers of water, I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide me on my way. I wanna be good, yes, I wanna do right, and I don't want to go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan, and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter. Like to say thank you, and all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through, because them a tell me to go Pato. Everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Well, everybody
telling me to. Yes, everybody telling me to. All over America.
Ask your what? And ask your what? And ask your what? And ask your what? Cause I'm sick of what? And ask your 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 what?
Why wake to 6 a.m.
Time to work.
Let me make you come again.
Do it, yeah.
Keep it hush, don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough to turn you on.
I play.
with DJ Pins, the famous boy.
Yo, what up, Nairobi? This is Maya team chilling out with DJ Bushmit. Usibanduke bana.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, pego. Comecei a falar. Como é que é, vai? Moça, moça, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata.
Ninguia zonyangu ya next. Shots to the head. She says she see danger ahead. Hata mimi naona danger ahead. Bona kesho ni wake up in my bed. Shots, shots to the head. Hata kama macho ni red. Tani samehea ni weekend. Hata kama si weekend ni weekend. Shots, shots, shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Shots, 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 shots to the head. Tuna stand out, tuna blend. Rules are to break, tuna bend. Acha kesho tuone ka tuta trend. Shots to the head. Ka ume mess. Kuna message I to fuck by your friend. Ume notice ka usha finya send. Shots, shots to the head. Hangi ya kesho ni leo na revenge. Napiga sana ni ka na pretend. Wedo kwa shua maka una pretend. Shots, 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 shots.
Shots. Ni matata tu four.
Shots, yeah, 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 yeah. Show no the bitch, yeah.
Shots, shots, shots.
Bikari kwa kola nawe Akari kwa kenda nawe Umwana yesi nenya kunyore nawe Ndana kana bikari nivyo wakola Okundise mbona Ndana kana busa ngafu Andise mbona Nafula kama nyakusaka Nafula kama nyakuhima Nafula kama nyakuteha Umwana mwene alinge ninga Abele Gona, ne hawone huna fula Nile, usuma semburia Ne hali nende na fula Akinishi kwa utamu Mwili wote mina hisi tu utamu Akinipa pasa utamu Mwili wote mina hisi tu utamu Akinishi kwa mugombo utamu Akinishi kwa na hapo utamu Nilivyo kuona Nilikuweka moyoni Mana Tony, nafula kukutana na we Umefanya maisha yangu yamebadilika Kukutana na we Umefanya maisha yangu yamebadilika Mana Tabasamu lako linasisimua moyo wangu Bikari kwa kula na we Bikari kwa kina na we
I feel like I can be myself with you
my composure. Not gonna lie. Sugar, don't you know that you're the reason why? Why I get up in the morning? It's the sugar in your love and you're the reason why I'm addicted to you, darling. We ain't even sleeping with the up all night, making love until the morning. Sugar, don't you know that you're the reason why? The reason why, the reason why.
Fear none at all. See the love when me give you, make enough man come a war. You have my body just a rev like a car. You know say me ready for the jet. Anytime me step, ready for the thing fi connect. Land the big thing pon the set. Grab up me neck. Ball me a ball me a ball.
Oh, won't you come closer? Your head on my shoulder. Can't keep my composure. Not gonna lie. Sugar, don't you know that you the reason why? Why I get up in the morning? It's the sugar in your love and you're the reason why I'm addicted to you, darling. We ain't even sleeping, we be up all night, making love until the morning. Sugar, don't you know that you're the reason why? The reason why, the reason why.
Bana mambo vipo na Little Big Classic 006 mtumbadi hapa nimetulia na DJ Bushmeat. Awote.
Hala at DJ on 0708053597.
You are in the mix with DJ Pinch, the famous boy.
Sweet like your cuckoo, tamu sana. Sweet like your suku, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki hata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu nashituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umenikamata. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama utamu utamu. Naona raha mie unavyo nipeleka puta. Makodita makostamina yani show show. Naona raha mie unafushusha kwenye tuta mama. Makodita makostamina yani so so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu nashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinibege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Yeah, but I know me go one by one.
Oh, I just woke up to buy cause I won't pay you one night. Ooh, baby, Zule Wange, Zule Wange, yeah. Ene Wange, Zule Wange. Baby Zule Wange. One by one make a bando. Omopano kuzabo kumpe mubando. Kamele yo Johnny Rambo. Mujiziki zanga kukwatira kandu. Ye guampa kampa nize nenyumira love. Ye love uposho nize jenyumi dizamu. Tugamba jama chafe bali bachamu. Ukume jama chafe bali bavemu. Kati njagala taimu, njagala taimu. Njagala kuweda nawe everyday and night. Nguzene laini, yange nawe kukereda koso tojigaba anga. Njagala numeko one bite, oba jizo wogabu two bite. Kuza bombeye one night, ooh baby Zule Wange. Zule Wange, yeah, ene Wange. Zule Wange, ooh baby Zule Wange. Masuka kwa mwenye kalo kuweda baby. Nga wafuna nightmare yanganza kurani I'm your fighter. Onyogezo luzungu zungu zungu. Onkutula bitundu tundu tundu. Nga pota 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 kota. Chonta buza nganze kota kota. Yenze gwe wasuwiza. Kuchuzide kukubide tumitinge. Guza bagirize vyo endeta. Evyo vibula yotu ira vengeda.
Hey yo, what up, Nairobi? This is Maya TM chilling out with DJ Bushmit. Usibanduke bana.
You are in the mix with DJ Pins, the famous boy.
Bajuka ni kama unarusha mamikono, eh. Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo, eh. Telemuka, telemuka, kakono kono. Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko, eh. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko, eh. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko, eh. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo, wasi ni kumoto, eh. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko, eh. Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko, eh. Mamiyo, mio, 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 mio ndoko. Sasi inadonjo, wasi ni kumoto.
Kaleka dance, check it. Kaleka dance, kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kijance. Low bad shoe, no kizito, kona relax. Rusha mikono juni kama hujui kudance. Ah, toa kofia na, mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notowe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo, 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 kisienda maithana madhano.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti, tunachana na popcorn. Ongeza flow na doji, tumedonjo. Alisema ni fast time, but yo ni uongo. Siki enyeji huyo dem ni mwitu. See through ni liacha chuo ni pedi bitu. Bitu dani ya msitu iko na jitu. Please tu nime mada hariwa shukitu,
eh. Mamiyo mio 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 ndoko, eh. Mamiyo 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 ndoko, eh. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto, eh. Mamiyo mio 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 ndoko, eh. Mamiyo 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 ndoko, eh. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Roundi za mtaan kapata mia Khalifa, mia kadhama, mia kajipa. Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA. Teremusha, teremusha ngusha kakalita. Alikula fish, kirimba, alikuja fish. Narira na tuko beast, tuliza venye alifanywa. Miondoko lazima ondoka kama umezima. Uliza Harry Grace venye alifanya.
Alichoma mbogi wakatai kuokoka. Hapa kaujiku dance, urudi kulometoka. Ndani ya club fast, na wamusho kutoka. Rombo sebo is fitting, nika kiuno inamota. Oka, one night na mimi unaomosho. Miondo kufanya tu kama kwako mekosha. Ukikam bash bila kudili kundoka. Kuvuja mifupa miondo kubato.
Nimetamani nilewe, akina kunywa na sasa mandambia. Nini watu rejini, haya mapenzi yalinoga na kumbuka tulipeana.
majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba. Nikawa zisemezeki inauma inauma lakini nitazoea. Inauma inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea.
Nani, na katu meja wala isiski. Niliambiwa na mamore ule sumbuo simring, simring, simring.
Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, you don't let go. Ukini paya shash, nitako pendo. Hey, this the kind of love.
Yo, ni bahati tena mtoto wa mama. They call me the ghetto president. Na unasikiliza mix za DJ Mkali. DJ Bushmeat. Out of the Makufu Entertainment.
You are in the mix with DJ Pinch, the famous boy.
My hands, your wrist, my heart, awe kuna ni kuna kuna ni kuna kuna. My lips, your lips, they touch, we kiss.
tuna fessa fe banga ama tuta do it your way. Yeah, wacha nikuse, usiniogope babe. Leo na finesse na ujanja eh. Leo nita maintain. Ukini kuna bag, nitakukuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pay charge, nitakupea ndo eh. This is the kind of love make you when we do it. I make you make it show it.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna.
Sezi toka club sai. Sezi kosa kuteka mpoa sai. Sezi bayo apombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata rumba. Sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishinda mikuna. Kikilicho pandwa ni ulicho kikuza. Na kikikukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavuno. Na kikizulea ni juki memwaka.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna ni kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una ni kuna.
Una ni kuna. Bye bye, nashinda una ni bye bye. Baga ya November, una ni runda. Una ni sunda, una ni tunda. Baka bada, yeah. I don't know how to be lying. I got to sing and I can not bala. I got to move with the ball and bala. I can't believe my stand. Dolanda. Hey, dalolanda. I'm Koroba, Karoba. Da boranda.
My hands, your waist, my heart.
Facebook and Twitter @DJ Bushmeat.